Jock, jock, came from TZ in a farm already. Kazo upper A to Z, so come to Teddy. MCs is in my rastered ready. Kijesh paledi, anytime come a bleed na pedi. I will play kwa bedi. Kitambo mdao, naona kama mshani saao. It's choking now, everybody's choking now. Na shooty bow, daddy wana scooty wow. Na suti zao, ilandani wana chuki bow. Flow ni karadi no, no time sorry so. Ikwenu zawadi njo, enjoy kama ni show. Kwa free side na go, kwa free smart in a door. When only fam before, mzwami damu ni so. So boom bop clinic, so fresh so cleaning. Black ninja fearing, hindo ipop beating. Chop chop kiri, squeeze ya kuna siri. Mindo freestyle bola toka om da siri. Yes, naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Toka kichwan, aina kuchola. Bongo zima kado mindo freestyle bola. Naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Toka kichwan, aina kuchola. Bongo zima kado mindo freestyle bola. Turia, sema tena turia. Minguria, ndo mana wanachukia. Na rudia, rudi kwenye mudia. Kusudia, ilimweke kwenye storia. Na tupia, tungo zimeturia. Na chukia, walembe na wavutia. Za kukinya, na bidwa kaze butida. Ile boostia, ila bado wanekutida. Wengwa na uchukia ni monye shanjia. Paka minifanye ndo wapate idea. Wacho wajichanganye misi na gafia. Watoto wajidanganye kuzifatanjia. Yo, boom bop clinic, so fresh, so cleaning. Black ninja fearing, indo hip-hop diric. Chap chap kiri, squeeze ya tuna siri. Mindo freestyle bola toka om da siri. Yes, naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Toka kichwan, aina kuchola. Bongo zima kado mindo freestyle bola. Naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Naonyesha kipaji kikwa nguvu za mola. Toka kichwan, aina kuchola. Bongo zima kado mindo freestyle bola.
Chaka mchaka chinja, freestyle king, juu ya biti winja winja. Ninja, ninja, chaka mchaka chinja, na freestyle king, juu ya biti winja winja.